Democratic Alliance Moqhaka e tshepisa ho tlisa mmuso wa phetoho, haholoholo ha re tla ntlheng ya ditshebeletso tsa setjhaba. Diketekete tsa baahi ba iphumana ba sena motlakase, dikgwerekgwere tse mathang ditseleng le metsi a siyo. Meralong ya DA ho tla ba le mesebetsi, metsi a hlwekileng le motlakase wa kamehla ho tsamaisa ditshebeletso tsa setjhaba tse tshepahetseng.